Izikhronike zokuqala isahluko 29 verse 1. UDavide inkosi wathi kulo lonke ibandla, uSolomoni indodana yami oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo usengumfana, usathambile nomsebenzi mkhulu, ngokuba ithempeli alisilo elomuntu kepha ngelika Jehova uNkulunkulu. Verse 2. Sengilungisele indlu kaNkulunkulu wami ngamandla ami onke igolide lokwegolide nesiliva lokwesiliva nethusi lokwethusi nensimbi yokwensimbi nemithi yokwemithi namatshe amasho ami nawokufakwa namatshe ahlobisayo nanemibala eyahlukeneyo nezinhlobo zonke zamatshe ayigugu namatshe amhlophe amaningi. Verse 3. Futhi njengokuba ngiyenamela indlu kaNkulunkulu wami nginengcebo yegolide nesiliva, ngiyanika indlu kaNkulunkulu wami yona phezu kwakho konke engikulungisele indlu engcwele. Verse 4. Amatalenta ezinkulungwane ezintathu egolide, igolide laseOfiri, namatalenta ezinkulungwane eziyisikhombisa esiliva elicongekileyo kunameka ngalo izindonga zezindlu. Verse 5. Igolide lokwegolide, isiliva lokwesiliva, yebo, kuwo wonke umsebenzi wezandla zezingcweti, kubani pho othokozela namuhla ukuzahlukanisela uJehova na? Verse 6. Zase zinikela ngenhliziyo izikhulu zawuyise nezikhulu zezizwe zakwa-Israyeli nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu kanye nezinduna zomsebenzi wenkosi. Verse 7. Zanikela enkonzweni yendlu kaNkulunkulu amatalenta ayizinkulungwane ezisihlanu egolide namadarika ayizinkulungwane eziyishumi namatalenta ayizinkulungwane eziyishumi esiliva namatalenta ayizinkulungwane eziyishumi neshagalombili ethusi namatalenta ezinkulungwane eziyikhulu ensimbi. Verse 8. Ababenamatshe bawanikela engcebeni yendlu kaJehova phansi kwesandla sikaJehiyeli umGereshoni. Verse 9. Abantu bajabula ngokunikela kwabo ngenhliziyo, ngokuba banikela ngenhliziyo epheleleyo kuJehova, naye uDavide inkosi wajabula ngokujabula okukhulu. Verse 10. UDavide wayesebonga uJehova phambi kwebandla lonke. UDavide wathi, mawubonge wena Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli ubaba kuze kube phakade. Verse 11. Ngobakho Jehova obukhulu namandla nodumo nenkazimulo nobukhosi, ngoba konke okusezulwini nasemhlabeni kungokwakho. Ngowakho umbuso Jehova, wena uphakeme uyinhloko phezu kwakho konke. Verse 12. Ingcebo nenkazimulo kuvela kuwe, wena ubusa phezu kwakho konke. Esandleni sakho kukhona amandla nesikhwepha, esandleni sakho kukhona ukukhulisa nokunika bonke amandla. Verse 13. Ngalokho uNkulunkulu wethu, siyakubonga siyakudumisa igama lakho elithusekayo. Verse 14. Ngokuba ngingubani mina nabantu bami bayini ukuba sibe namandla okunikela ngenhliziyo engaka na? Ngoba konke kuvela kuwe nokuvela esandleni sakho lokhu sikunike wena. Verse 15. Ngoba singabafokazi phambi kwakho nezihambi njengabo bonke obaba, izinsuku zethu emhlabeni zinjengezithunzi nethemba likho. Verse 16. Jehova uNkulunkulu wethu, zonke lezi zinto esizilungisela ukwakhela igama lakho elingcwele indlu zivela esandleni sakho, zonke zingezakho. Verse 17. Ngiyazi uNkulunkulu wami ukuthi uhlola inhliziyo, uthanda ubuqotho. Mina ke ngobuqotho benhliziyo yami nginikela ngokuthokoza zonke izinto, futhi sengibonile ngokujabula abantu bakha bakhona lapho ukuthi nabo banikela kuwe ngokuthokoza. Verse 18. Jehova uNkulunkulu kaAbrahama nokaIsaka nokaIsrayeli, o baba, gcina lokhu njalo ezindlweni zemicabango yenhliziyo yabantu bakho, uqondisele inhliziyo yabo kuwe. Verse 19. Unike uSolomoni indodana yami inhliziyo epheleleyo ukuba agcine imiyalo yakho nobufakazi bakho nezimiso zakho nokwenza konke lokhu nokwakha ithempeli engililungiseleyo. Verse 20. UDavide wathi kulo lonke ibandla, ake nibonge uJehova uNkulunkulu wenu. Lonke ibandla lambonga uJehova uNkulunkulu wawoyise lakhothama lakhuleka uJehova nasenkosini. Verse 21. bamhlabela uJehova emhlatshelo banikela ngemnikelo yokushisa kuJehova ngangomuso emva kwalolo suku izinkunzi eziyinkulungwane nezinqama eziyinkulungwane namawundlu ayinkulungwane kanye neminikelo yakho yokuphuzwa nemhlatshelo eminingi o-Israyeli wonke. Verse 22. Badla baphuza phambi kwaJehova ngalolo suku ngokuthoza okukhulu bambeka uSolomoni indodana kaDavide inkosi ngokwesibili bamgcobela uJehova ukuba abe ngumoli uSadoki abe ngumpristi. Verse 23. USolomoni wayesehlala esihlalweni sobukhosi sikaJehova njengenkosi esikhundleni sikaDavide uyise waba nenhlanhla wonke u-Israyeli wamlalela. Verse 24. Zonke izikhulu namaqhawe nawo wonke amadodana enkosi uDavide bazithoba phansi kukaSolomoni inkosi. Verse 25. UJehova wamkhulisa uSolomoni kakhulu emehlweni abo bonke abaka-Israyeli wamnika udumo nobukhosi olungazange lube khona nakuyiphi inkosi yaka-Israyeli phambi kwakhe. Verse 26. UDavide indodana kaJese wayebusile phezu kwabo bonke abakwa-Israyeli. Verse 27. Isikhathi abusa ngaso phezu kwa-Israyeli sasiyiminyaka engamashumi amane. Iminyaka yesikhombisa wabusa eHebroni nengamashumi amathathu nantathu wabusa eJerusalema. Verse 28. Wafa esemdala esanelisiwe izinsuku nengcebo nodumo. USolomoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 29. Izenzo sikaDavide inkosi ezokuqala nezokugcina bekazilotshiwe encwadini yezindaba zikaSamueli umboni nasencwadini yezindaba zikaNathani umprofeti nasencwadini yezindaba zikaGadi umboni. Verse 30. Kanye nakho konke ukubusa kwakhe namandla akhe nezehle zamehlelayo yena no-Israyeli kanye nayo yonke imibuso namazwe.